Amangel. Ufuna wena impela, eh? Ufuna wena nje. Unjengoba unjalo. Unjengoba unjalo. Unjengoba nje unja. Eh, yena ungamanzi. Uzokuhlanza ngezwi lakhe. Uya. Nalento abikwehlula. Uyibona ngathi seyalunga. Ubona ngathi iappetite ayisekho. Nalento ekudonsela emuva. Ubona ngathi seyiyekile. Uzizwe sewushintsho. But I forget those things that are behind. And I stretch forward towards the mark of the high calling. Because when I look back, the hand of the Lord is propelling me. When I look where I'm going, He's calling me with His arms wide open, saying, come, 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 come. Can I now? Shabaya dosa, amosan, kena.